la 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 la. Se kentile qeto ya hore ke tsama le wena dali. Se kentile qeto ya hore ke rata wena love. Se kentile qeto ya hore ke tsama le wena dali. Se kentile qeto ya hore ke rata wena love. Nana uza morning one no, my sweetie love oh. Every time can get haji mo share my soul. My heart is at home and then haji na di to. Haji na li and you better leave me alone. Chile na ra banana ba. Kamu Kenya kala pinka mweta ma banana ka. Tashana ya basi ya kamu fafani ya ka. Haji jezi jezi ajele rado. Na na uza oh, uza uza.
Oh,